abantu ba Ssaabasajja Kabaka ekyotera tebatidde enkuba namutiko ebadde efudde emba era tekibalubedde kwewanguza birabo ebaweereddwa bannamikago ba Kyabassa okuli aba kampuni enkozi y'ebiziga aba Movit ne MTN Uganda ne babasabira obuwangaazi era ne beeyama okujja mu nkuuka mu bungi. Abantu b'omutanda ab'ekyotera Kaliisizo, Kasaali, Ssanji ne Rahai beewangulidde ebirabo ebaweereddwa kampuni ya Movit ng'akamu ku bikujjuko ebikulembeddemu enkuuka ya Kyabassa Bwaguuga yawangudde ebirabo essanyu baddene lya Mwoki wa Gonja.
Amanya promise kalungi ndi musanyufu nnyo ndenzere waliwo bye kiwangudde naye nsobodde okulaba bawangudde era nengula ku bbeeya layisi naye nsaba mwenna mwijje mu nkuuka 3 era nebaza Moviti esobodde okujja mu kitundu kyaffe SBS mwijje mu nkuuka ya 12 tukama abagume
mana amanya bambikaiko lulidya wenna olidde nti Moviti ne SBS bali wano nenziruka misinde bampadde TV nene bane mujje mu nkuuka ebirabo bikyaliyo bingi abantu bali kuwangula mujje tugule ebizigo bya Moviti tuwangule
abalala bawangudde nabo bakunze bannaabwe beeyiwe mu nkuuka era essanyu baddena lya Mwoki wa Gonja. Abawagidde Moviti ebbanga lyonna era agambye nti gano gakyali mabaga wabula ebirabo bingi ddala bibateeseteese bye bagenda okuwa abantu ba Ssaabasajja.
Bannange mbeebaza bannabudu abantu b'ekyotera abavudde Kasaali yonna na gye muvudde yonna bannange mbeebaza okuliza omulanga guno ne mujja ate nga omulamu omukulu gwankuuka lwaguuga bannange mujje.
Olwaleero bannamukago bana babiri MTN Uganda ne Movit abakozi b'ebizigo batandise okutalaaga amasaza gonna aga Buganda 18 nga basookedde mu Ssaza Buddu ne Ssaza Bwekula mu kibuga Mubende gye bagabidde abantu ba Kabaka ebirabo eby'enjawulo wakati mu